Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mukanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma dukurikire ikiganiro ejo, naho guhera isaa 12 za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndabarimukije mwese muri kumara kwirikira iradio iri rya Amerika n'uburyo ibiganiro biri kubera biri Vienne muri Autriche. Jereke umugambi wa Iran ukora ibigwanisho ruho nyanganda ku muso wa gatatu ntaho byari bwagere. John Kerry umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yabonanye na ministre wa Iran ashinzwe imigenderanire Javad Zarif, ariko nta kintu bashimye kumenyesha abamenyesha makuru. Ku muso wa gatatu John Kerry niho yari yabwiye abamenyesha makuru ko ibiganiro bike biratera imbere, kuko hariho ibintu bimwe bariko barumvikana ko ibindi biganiro biriko biraba ni bibera mu Bubiligi byerekeye kwiga idosiye ubugirigi buzanye kugira ibihugu bisangiye ifaranga rimwe imwe bita zone ero bishobore gusubira gukorana n'ico gihugu. Abakuru b'ibihugu vya Buraya barahura uno munsi kwa Mungu kugira ngo bigehe hamwe ibya ministre bibigega batanguye kwiga. Abiraha hafi bavuga bati amasezerano arashobora gushirwa ko ikumu imbere y'impera z'indwi. Ati ariko ibiganiro ntibizoroha naho ubugirigi bwagize utwigoro tari duke mu byo bwari bwasabwe. Ministre wa mbere wa Serbia Aleksandar Vučić ku munsi wa gatandatu yatewe amabuye n'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwagahomera ubunwa bwabereye i Srebrenica. Ni mu gihe yaragiye kwifatanya nabo aho bibuka imyaka 20 ubu bwicanyi bubaye. Igihugu ca Serbia co kivuga ko ivyo byari bigamije kumwica. Mu byo bamuhora rero nuko yasavye Uburusiya ngo buhakane ingingo y'ishiramwe mpuzamakungoni yoshira ku rutonde ubwo bwicanyi nk'ihonya bwoko. Muri Libya ejo kuwa gatandatu leta yaremi n'amakungu yarashize ikumu ku masezerano yo gusangira ubutegetsi yateguwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ayo masezerano ariko aba islamiste bigaruriye umurwa mukuru Tripoli ntibayishize ko umukono. Jonathan Winner aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo biganiro yamenyesheje ko imiryango n'ubu iguma yuguruye no kuri abo batashize ko umukono. Muri Chad ejo ku munsi wa gatandatu abandi 14 barapfuye abandi 74 barakomereka, aho no mu gihe umwihevyi w'umugabo yiyambitse impuzu z'abakenyezi yaturikije ikiwombe yakenyereye ko mu bwinjiriro bw'isoko Injamina aho ni ku mugwa mukuru wa Chad. Ibyo byabaye mu gihe havugwa ko mu buraruko bwa Nigeria wa mugure Boko Haram wateye agasagara gatoyi abantu 10 bagapfa. Ikindi gitero kivugwa cabereye ku buserukizi bw'igihugu c'Ubutaliyano muri Misiri, aho ikibombe caturikijwe ku muryango w'ubwose rukizi gitego catezwe ku modoka bakavuga yuko abantu babiri bashobora kuba barasize ubuzima. Umwungere wa Ecclesia Catholica Papa Francis mu rugendo rwiwe muri Parage ejo yarasomeye misa mu gisagara ca Kakupe ku birometero 50 urenganye umugwa mukuru wa Parage. Abakristo barenga igice c'umuriyoni harimo n'abanyarijantine bari baje kumva iyo misa. Muri urwo rugendo rw'imisi 8 Papa Francis ariko aragira mu bihugu byo muri Amerika y'ubumanuko nka Ecuador na Bolivia, ntiyashimye kuja mu gihugu c'amavukiro c'i Argentina kugira ngo ntagire abafatanye urwo rugendo rwiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu ariko arategurwa. Serena Williams aho ni mu kunonira imitsi. Serena Williams rero yaratsinze umunya Espagne Garbine Muguruza mu ihiganwa rya tennis ryari kuribera Wimbledon aho ni hafi y'igisagara cha Londres ni mu Bwongereza. Serena Williams afise imyaka 33 kandi niwe mu fasoni akuze mu bakenyezi bari muri iryo higanwa. Marianne numushik kiriza manza wi Massachusetts hano muri leta ya Boston ashaka gushengeza imbere ya sentare Zokar Tsarnaev kugira ngo ashirwe urubanza rwaho yarashe umupolisi ari ku kazi kiwe. Uwo Dzhokhar Tsarnaev rero aherutse gucigwa urubanza rwo gupfa n'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugo rubanza nukuba yateze ikibombe mu gisagara cha Boston mu gihe hari amahiganwa yateze ikibombe mu gisagara cha Boston mu gihe hari amahiganwa y'ugwaruka y'ukwiruka rw'amaguru rwishe abantu batatu abantu 63 nabo bakahakomerekera.
Arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi by'umwihariko mu mashuri makuru na za kaminuza, guhera muri 2007 Minisiteri y'Uburezi yashyizeho amabwiriza agena abanyeshuri bavuye mu mashuri yisumbuye bemererwa kwiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda, byaba mu bigo bya Leta ndetse n'ibyigenga. Aho hari amanota yagenwe umunyeshuri ujya muri aya mashuri yagombye kuba afite. Aya mabwiriza yashyizwe ahagaragara muri mata 2007. Mu gika cyayo cya gatatu agena kuretse kuba ujya kwiga muri aya mashuri abafite impamyabumenyi y'imyaka 6 arangije. Yavugaga ko muri 2007 uyu munyeshuri yagombaga kugira amanota byibuze guhera kuri 1.5. Ndi mu masomo yose yakozemo ibizamini ntagire na rimwe agira migarade riri munsi ya D. Naho muri 2012 ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyahujije igarade zo muri 2007 n'amanota mashya igena kujya muri aya mashuri aba yatsinze byibura amasomo abiri y'ingenzi na rimwe mu yandi masomo akorwa mu ishami yigamo, ndetse akaba afite amanota guhera kuri 13 kuzamura. Bivuze ko uri hagati y'amanota 9 kugera kuri 12 kuri ubu nubwo afite impamyabumenyi atemerewe kujya muri kaminuza iyo ariyo yose hano mu Rwanda. Ibyo bamwe mu banyeshuri batishimira bakavuga ko izi diplome nta gaciro zifite.
Numva byakabaye byiza bazisirinda izina bitandukanye nuko ziri kwitwa diplome.
Ese koko nta gaciro zifite? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu cya none. Turabagezaho zimwe mu ngamba abanyeshuri batabonye amanota abajyana muri kaminuza bafashe. Turareba kandi icyo Minisiteri y'Uburezi iteganyiriza aba banyeshuri. Turanakomeza kandi gahunda yo kubagezaho ibiganiro mpaka dukorera mu mashuri. Namwe mudukurikiye mushobora kuduha ibitekerezo byanyu kuri kino kiganiro mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri 0788 55 41 cyangwa se 0722 55 41 45. Ushobora no kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo cyangwa se kuri email yacu ariyo ejoyouthecho@gmail.com. Leka kandi mbamenyeshe ko mu minsi ya vuba dutangira kubagezaho ikinamico y'uruhererekane yitwa Nyiramubandi. Umva uko bizaba bimeze.
Wagize ngo uko urugendo rwagenze ndabona aho mbihera.
Ngo urugendo?
None saka sagafuka ntukareba.
Utangiye kwiriza se kandi?
Nimeze gute? Ubwire ukuntu wenda. Wari waramvuje ngo sinzajye mbika ku nguti.
Ntambwire ko y'amafaranga.
Ikinamico y'uruhererekane.
Nyiramubande.
Ni hagati y'abaturage b'inkambi ya Rwejuru na santire ya Ruhiza.
Mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena.
Nkahabana.
Mbabazi.
Igatsimbanyi.
Ndetse n'aba. Ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute?
Kandi aza no mu rugo.
Urumva se yavangura mu guhana. Imvura iguye yagira bose.
Mwikikwe ni ikinamico.
Nyiramubande.
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 Kinamico Nyiramubande mu kiganiro ejo.
Mu gutangira ikiganiro ku buryo burambuye, bagenzi bacu Mizero Crispe na Yves Nkuye Muruge banyarukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango mu kigo cy'amashuri cya Perude ahiga bamwe mu banyeshuri batabashije kubona amanota bajyana muri kaminuza n'amashuri makuru umwaka ushize ubaka baragarutse gusibira maze badukorera inkuri ikurikira
aha turi ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Parude giherereye mu karere ka Ruhango uretse abanyeshuri basanzwe biga muri iki kigo hari n'abandi barangije amashuri yisumbuye ariko bagaruka gusubiramo amasomo kugira ngo bazabone amanota bajyana kwiga muri kaminuza nubwo bari barabonye impamyabumenyi
ni mu masaha y'amasomo muri iki kigo umutuzo niwo harangwa haratuje ku buryo budasanzwe bityo bibaye ngombwa ko dutegereza amasaha y'akaruhuko Donatien Uwineza numwe mu banyeshuri wabonye impamyabumenyi umwaka ushize iyara amanota 9 ariko ubu numwe mu banyeshuri biga muri iki kigo aravuga impamvu yagarutse gusubiramo amasomo uretse ibyo aranavuga ingamba afite mu myigire ye
mu byukuri nkimara kubona ko amanota nagize adahagije kubyakira byabanje kungora ariko ndangije ndavuga nti nubundi umyaka nari maze ndi ku ntebe y'ishuri mbiretse nkarekera hanga n'undi ntakyo byaba bimariye ibyiza nuko n'undi nafata kandi gahe gato yankagiye kwikongera ayo manota icyo nkora cyangwa se icyo numva ngiye nshaka nuko kugira ngo ntazagira amanota nkayo nari nagize nkurusha ibishoboka byose kandi niyo ndimo kwiga mba mbona ibintu ndi kurushaho kubyumva kuruta uko nabyumvaga mbere numva rero hari itandukaniro rizabaho kuyo manota nari nagize bwa mbere nayo nzagira ubuntu
undi munyeshuri dusanze asohoka mu ishuri nawe arabarizwa mu banyeshuri baje kongera amanota yabo aragaruka kucyabona nk'intandaro y'amanota make yagize dore ko nakangurira abandi nkawe kugaruka kongera amanota yabo
nitwa Nkurunziza Emery Daniel nkaba niga section ya electricity ni ibintu byinshi no kuvuga ngo hari gihe habamo kurangara cyangwa se gushyikugira imbaraga nkeya mu byo uri murakora uri ubu ngubu rero kuko nagarutse nzi icyo nkeneye no kwanga imbaraga narazongereye kandi mfite n'ubushake ari ubushake n'ubushobozi buraboneka ku bwanjye nabasaba ko bagaruka bagashyiramo imbaraga ibyo amakosa bakoze ku ruhande rwabo bakayakosora kuko nibyo byabafasha kubaka ejo habo kubaho ufite diplome itagira iki kumara numva nta agaciro byaba biguhesha muri societe kandi kuri ubu ngubu akenshi agaciro umuntu agahabwa ari uko yize
s'abanyeshuri gusa twaganiriye uyu ni mwarimu w'indimi Auguste Mungarakarama ese we abona gute abanyeshuri baza kongera amanota yabo aranagaruka no ku ruhare rw'abarimu mu gufasha abanyeshuri nk'aba by'umwihariko
uyu munyeshuri yamaze kubona yuko yagize diplome tamuhagije akabona ko tabona chance zo gukomeza ngo yige kaminuza akagaruka kwiga mbibonamo ishyaka na determination nziza cyane kuri uwo munyeshuri donc kuko kudacika intege ko umunyeshuri ngo agaciro gakomeye cyambere dukora no kubankuraja tukamvisha ko atari hereryozo ry'ubuzima kugira échec turamufasha bitewe nibyo yifuza shakwifuza yuko tumwoka ipomasomo runaka amugora shakwifuza ko tumufasha tukamuha amasirabisi afite abumba ati by'ingenzi byose akeneye tukabimukorera ashobora kwifuza ko tumushakira ibitabo bimufasha kurusha kwiyungura ubumenyi ubundi indi covering dukunze gukorera abanyeshuri ni ukubakoresha ama test menshi kugira ngo barusheho kubimenyera no kwiga cyane
tukiri mu bigo by'amashuri kandi Nadine Amahoro yanyarukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu muri Gisenyi Adventist Secondary School agirana ikiganiro mpaka n'abanyeshuri baho ku nsanganyamatsiko igira iti ese nakarengane guha umunyeshuri diplome itamwemerera kujya muri kaminuza reka dukurikire ikiganiro
banje kuba ikaze muri iki kiganiro ndabwira dukurikiye ko turi mu kigo cya Advanced Secondary School aho mu karere ka Rubavu tukaba tugiye kuganira n'abanyeshuri bayo batandukanye nge ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Nadine Uwamahoro ko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese nakarengane kutemera abanyeshuri bahawe diplome z'amanota 9 kugeza kuri 12 kutajya muri kaminuza hano hari impande ebyiri hari ababyemeza ndetse n'ababihakana ese mwebwe mwemeza yuko ari akarengane muremeza yuko ari akarengane mushingiye ku cyengingo
nitwa Steve agiye mona ari akarengane kuko umwanya wose yatakaje ubufuyu ububaye mfabusa noneho muziko iyo no asike ndaraba harabona kuva kuri nyogeza ku manota 8 abona abatsinzwe ngo rero ko aba abashizwe muri cadre yabo bantu babonye amanota ari hasi y'9 abafashwe n'umuntu watsinzwe sinzi impamvu bayise diplome gute bayita diplome kandi iza munebere kujya muri kaminuza ngiye muri akarengane cyane kandi kuko umuntu wabarayikoreye niba bayise diplome bivuze ko umuntu yemere kujya muri universite bazari ko umuntu yige babatesha agaciro ibyo yakoze byose minervale abavyi babarishuye batravaye kugira ngo uyige byose no kubitesha agaciro
kwa Kamandira Ndayiliane nkaba nemeza yuko ari akarengane kuko imbere igihe umuntu yari afite uburyo bwo kugana muri universite nubwo yaba yaragize amanota make babonaga uko bisubiraho bagahita bavuga ngo aya ni amahirwe ngize bagahita biyongera amanota bageze muri universite ako ubu ngubu ntabwo bakibasha kubikora kuko ntabwo bakigera muri universite bafatwa nk'aho batsinzwe kandi wenda bari bafite icyo bafite
Okay. Namwe muhakana yuko atari akarengane ese mwebwe mu murabihakana mushingiye kuki
Murakoze nitwa Queen impamvu duhakana nuko nta kuntu umuntu azakora ikintu afite tagete kugira amanota make kandi ntabwo nagira nefu nagize 73 babahabwa amahirwe kwiga ahantu hamwe igihe bose batakoze batarakoresheje imbaraga zingana icyo gihe buri wese azakora afite intego yo kuvuga ngo nundi ningira 12 ningira 11 nzabona university ikindi ni ugufavoriza abantu kuba abanebwe kuko ntabwo nzaba nagize 12 ninjya muri universite nkiga nkarangiza ngo noneho ngende muri mu kazi nkore ngo mfite valeur nk'iyo kaminuza afite amanota menshi
nitwa Rutayisire Axel ndi ku ruhande rw'abemeza ko atari akarengane ingingo ya mbere natanga ni uko iyo abantu rwego umwe agashyirwa mu rwego rw'abatsinze undi agashyirwa mu rwego rw'abatsinze bifasha abatsinze kugira isomo kubyabaye kubatsinzwe ndetse bigatera n'imbaraga abatsinzwe kugira ingufu bashyira mu byo bakoraga bageze muri kaminuza ndahakana yuko atakarengane cyo ni cyambere ariko logikema iyo umuntu yabonye diplome itamwemera kujya muri university bingana na fail ubwo nawe ntago akwiye kwiyumvisha yuko yatsinze yuko akwiye kwicara agashaka akazi agomba gusubiramo agakora cyangwa akashaka n'indi domene
ku ruhande uhagazeho uvuga ko atari akarengane ese nitugira umubare munini w'abanyeshuri barangije batamerewe kujya muri kaminuza ese ntago byatera impungenge cyangwa bizatera ikibazo mu gihe kiri imbere
ngiye ndumva nta kibazo byatera kuko uwo mubare nta n'uko uzawugeraho niyo batubwiye babitubwiye muri 2015 ko hagati ya nef na 12 nta universite tubona ese nkawe uri muri 6e urumva tageti yawe ariko kugera kuri 11 cyangwa se 10 mu gihe uziko nta universite uzabona ndumva uzakoresha imbaraga kugira ngo utazagira amanota icyo gihe rero leta nabikoze gutyo kugira ngo tugire icyambere abantu b'abanyabwenge
abavuga yuko ari gahunda nziza izajya ituma umunyeshuri wese ukiri mu mashuri bizajya bituma akora cyane akagira amanota menshi ndetse akajya muri kaminuza azi icyo gukora mwe bw'icyo kintu kivugaho iki
ahubwo ngiye uko bibona ibibashyizeho ni byo kuduca intege kuko niba wahisemo section wayihisemo uyishaka kandi ufite target y'ikizaba cyo mu buzima bwawe ugakoresha effort yawe yose kugira uzatsinde barangiza bakaguhereza diplome wagera iwanyu wabwira ababyeyi ko wabonye diplome bagasanga nta kimaze ndetse kuki bayiguhereza bazi ko nta kizakumarira kuki batakureta ukarata maze ugasubiramo
nyine ibyo ngibyo bizatuma ugaruka noneho ugaruke uri motivated cyane kugira ngo ubone amanota menshi
ibyo bizaguca intege
arakoze cyane Nadine w'amahoro wakoze kino kiganiro mpaka mbibutse ko mukomeje gutega amatwi ya Ijwi rya Amerika naho ikiganiro cyo ni ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo aho uyu munsi turi kuganira ku mabwiriza ya Minedic agena ko abanyeshuri batatsinze byibura amasomo abiri y'ingenzi na rimwe mu yandi masomo akorwa mu ishami bigamo ndetse bakaba badafite amanota 13 kuzamura batamererwa kwiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda mu gukomeza reka twumve ko rumwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali ndetse n'urwo mu karere ka Nyanza bumva iki cyemezo ni kuri micro ya Aria Tetagwiza.
Kuntu nje mbibona bakazi sirindi zina bitandukanye nuko zitwa niba umuntu arangije akabakenera kongera kwiga bikanga bitewe nayo manota make numva byakabaye byiza bazisirindi zina bitandukanye nuko ziri kwitwa diplome.
Uko nange mbibona ku ruhande rwanje mbona ko izo diplome ntago wundi bakagombye kuzibaha nimba bazi ko wenda utazajya kwiga munuza muri university wenda ya private cyangwa government ntago ari byo bayishakira wenda izi irindi zina cyangwa bakabikuraho nyine.
Ngiye kuno mbibona izo diplome leta zitesha agaciro kuko natwe nta kintu zitumare. Ko nako nafata diplome ngo ibe itagusha kwiga university cyase iba itagwesha kujya gukora kandi kazi runaka ngo igite diplome.
Diplome muri leta batakwemere ko ujya kwiga muri universite ya leta cyangwa iyindi ari umuntu ufite ubushobozi bwe bwo kujya hanze nko mu bindi bihugu duturanye.
Ku ruhande rwanjye ngiye ukuntu mbyumva izo diplome kuzita izina irindi zina byaba bikwiye ariko kuvuga ngo ni diplome kandi umuntu adafite ubushobozi bwo kuba yajya kwiga muri ayo mashuri yo mu Rwanda cyaba ari ikibazo. Urugero baravuga ngo ni diplome, ariko umuntu ashobora kwiga ari gushaka diplome akabona amanota 9 bayise diplome.
Njye ukuntu mbyumva hari ukuntu antuka birumvikana ko iyo iyo diplome itakwemerera kubona ahantu yiga muri universite mu Rwanda, nta nubwo wahise abisha akazi ngo byemere. Kandi benshi muri twebwe hari igihe tuba tutishoboye, umuntu akeneye gushakisha ubuzima kugira ngo abone ukuntu azabaho imbere heza. Kandi kumvikana yuko ni ngombwa usubiremo nanone mu wa gatandatu kugira ngo ubashe kubona amanota meza bifuza yo kugira ngo wige muri university. Kandi benshi muri twebwe iyo minervale kongera gusubiramo mu wa gatandatu tutayibona, kuko natwe tuba tubikeneye kugira ngo twubake ejo heza u Rwanda.
Numva izo diplome zakomeza gutangwa bakabereza amahirwe bose bakajya kwiga ko n'amafaranga yabo baba bari gutanga.
Arakoze cyane Teta Gwiza kuri ibyo bitekerezo yakusanije. Nubwo hari abadatinya kuvuga ko izo diplome zitabemerera kujya muri kaminuza ntacyo zimaze, Benedict ivuga ko ari ukwibeshya cyane, kuko diplome ubundi ihamya ko urangije icyiciro runaka, bityo ufite byinshi ushobora gukora. Ikanavuga ko hari n'ingamba zihari mu gufasha abashaka kwiga kaminuza n'amashuri makuru, nk'uko bisobanurwa na Ntivuguruzwa Celeste, umunyamabanga uhoraho muri iyi ministere. Ni mu kiganiro agiranye n'Uwizeye Carlene.
Permanent Secretary wa Minedic, mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Ese iyo mugiye kubara amanota mugomba gufatiraho mukurikiza iki?
Diplome itangwa hakurikijwe amategeko abahari, bakora ibizamini, barakosora, noneho bakagenda bashyira mu byiciro. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri wagize amanota hagati ya 13 na 73 abona certificate, aba yatsinze. Ariko living certificate kuva ku 9 abona certificate, ariko abagize hasi y'9 ntayabona.
Hari abanyeshuri baba barabonye diplome hanyuma mu ma universite ntibabafate. Ni iyihe mpamvu mutanga ayo manota? Ariko nyamara muzi yuko umunyeshuri ashobora kutazabona kaminuza yigamo.
Ntabwo diplome yuko umuntu arangije secondaire ntabwo ari mushyira mu cyiciro gikurikiyeho cy'amashuri. Diplome abona ni impamyabumenyi, impamyabushobozi ivuga ngo uyu muntu arangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye secondaire. Iyo umuntu arangije secondaire bigenda bite? Ashobora kujya mu buzima busanzwe, ashobora gushaka akazi, ashobora no kushaka kujya muri kaminuza. Ni nayo mpamvu hariho na policy ivuga ngo 40% bajye muri general education, 60% bajye mu myuga n'ubumenyingiro. Ko ministeri twe dushyiraho policy tukanareba ko yubahirizwa. Kaminuza zifite uburenganzira bwo gushyiraho ibisabwa kugira ngo umuntu ajye muri kaminuza. Kandi nanone muri kaminuza bitewe n'ishami umuntu ashaka gukurikira, buri shami rishobora kugira ibisabwa kugira ngo umuntu aba byujuje kugira ngo ajye muri iyo kaminuza.
Mwe ku bwanyu nka ministeri mubifitiye izihe ngamba?
Ingamba dufite ni izo gukomeza tugana mu cyerekezo igihugu gifite. Ikindi dufite ingamba zo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo amasomo menshi ajye yigishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, kugira ngo hiyongere umubare w'abashobora kujya muri kaminuza. Ikindi nuko za kaminuza zimwe zitegura icyo twita bridging courses. Ni ukuvuga ngo wa muntu wagize hasi y'amanota 13 hari uburyo ushobora kumuha bridging courses nk'umwaka, noneho akazamura urwego, noneho akaba yagira uburyo yongera amanota akaba yajya muri kaminuza.
Muteganya ko byawe maze gushyirwa mu bikorwa mu gihe kingana iki?
N'ubu nkubwira hari zabitangiye.
Ariko se kubera iki 40% bagomba kujya muri general education, abandi 60% bakajya mu by'imyuga n'ubumenyingiro? Kubera iki se pourcentage ariyo nini?
Iyo urebye abantu bateza imbere igihugu, abenshi ni abakora imyuga itandukanye. Niyo mirimo ubona ihari myinshi kandi n'igihugu gikeneye kugira ngo kirusheho gutera imbere.
Mboni biti byinganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikihi.
Yego, nitwa Mighty Popo, nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Iyi ni indirimbo nzibuka n'abandi y'itsinda rya Dream Boys ibashimishe mwese mukomeje kubana natwe.
Tu go up the hazard.
Reka nizere ko iyi ndirimbo yabashimishije cyane. Hanyuma niba ushaka kuduha igitekerezo kuri iki kiganiro, wakwandika ubutumwa bugufi ukabwohereza kuri 0788 55 41 11 cyangwa se 0772 255 11 45. Tukivuga ku bitekerezo, reka nakire mugenzi wanjye Shyaka Maurice muri studio atugezeho ibitekerezo mwohereje ku kiganiro cyo mu cyumweru gishize. Maurice, mbere yuko ubitugezaho ubundi umeze ute?
Epa, meze neza rwose, ndashima Imana.
Ngaho rero tugezeho ubwo butumwa bw'abakunzi bacu.
Urakoze cyane Epa. Hanyuma ubutumwa bw'uyu munsi rero bwiganjemo ubugaruka ku kiganiro cy'ubushize, aho cyari gifite insanganyamatsiko igira iti uburyo imbuga nkoranyambaga zibangamira imikorere muri sosiyete. Reka tudatinze, ubutumwa bw'abatwandikiye tubuhere ku bwa Rugamba uri mu karere ka Nyagatare, aho mu butumwa bwe yavuze ko imbuga nkoranyambaga ari nziza igihe uzikoresha mu kazi kajyanye n'ibyo ukora, ariko kandi akomeza avuga ko byaba byiza utandukanye nazo igihe ukora akazi katajyanye nazo. Ntitwabura gushimira Rugamba ku bitekerezo duhaye. Dukomereje ku butumwa bwa Biziyaremye Epimake uri mu gihugu cy'u Burundi, mu butumwa bwe yashimangiye ko gufunga imbuga nkoranyambaga bitatuma akazi kagenda neza 100%, kuko hari ibindi birangaza abakozi byinshi. Naho Ndayisenga Werase uri mu karere ka Huye yagize ati urebye koko usanga imbuga nkoranyambaga zica akazi, kuko rimwe na rimwe zituma abantu batanga serivisi batakira neza ababagana. Ibyo bituma bagenda binubira imitangire ya serivisi. Yvonne uri mu karere ka Rulindo wasanga imbuga nkoranyambaga zidakwiye gufungwa gusa, ko ahubwo n'abazikoresha nabi bakwiriye kunengwa. Naho Charity uri i Burundi yavuze ku kiganiro cyatambutse mu minsi yashize cyavugaga ku ruhare rw'umwana mu guhitamo ibyo aziga. Charity mu butumwa bwe yagize ati umubyeyi iyo aguhitemo icyo udashaka bigusubiza inyuma mu myigire yawe, ariko bitewe n'ubushobozi umubyeyi aba agufiteho nta kundi urabyemera. Dukomereje ku butumwa bwa Munyanyinde Rifaze uri mu karere ka Ngororero, we mu butumwa bwe yavuze ko akunda cyane ibiganiro bitegurwa na Ejo Nyiramubande z'urubyiruko. Asoza yavuze ko twazabasura mu karere ka Ngororero. Rifaze, twakwizeze ko icyifuzo cyawe kizashyirwa mu bikorwa. Reka ubutumwa bwa none tubusoreze ku bwa Foster Rutagayintabaro uri mu gihugu cy'u Burundi, we yavuze ko akunda ikiganiro Ejo, akaba anasanga ibyo tuganira bigirira n'akamaro abaturanyi b'i Burundi. Mbere yo gusoza ariko, reka nongere mbibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu, aho mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 0788 55 41 11 cyangwa se 0722 55 41 45. Naho email ni ejoyoutheco mu magambo afatanye @gmail.com. ndetse n'abakoresha Facebook mwaduha ibitekerezo ugiye ashakirwa ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo, ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio wote wanakulilia. Mtoto pekee yako nyumbani, kipi kimekukimbiza?
Shaka arakoze cyane. Reka nange ikigano cyacu ngihinira. Shimira by'umwihariko abanyamakuru b'iki kiganiro ndetse namwe mwese mwabashije kugikurikira. Nanabararikira kuzakurikirana icy'ubutaha kuva saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo ku isaha y'Kigali mu Rwanda. Mwari kumwe nanjye Ndungutse Epaphrodite, naho Roger Nigena yarahagarariye kino kiganiro. Mugire ibihe byiza, mukomeza kuryoherwa n'izindi gahunda Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye. Imana ibarinde, naho ubutaha.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mu gikurikira
Dusangira ijambo
Dusangira ijambo
Dusangira ijambo
Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko itangira kumva inyandiko z'abaturage b'abanyarwanda barenga miliyoni eshatu ahubwo hafi miliyoni enye basaba iyo nteko ko yahindura itegeko nshinga kugira ngo perezida w'u Rwanda uriho Paul Kagame abashe kwiyamamariza manda ya gatatu itegeko Shinga y'u Rwanda ryatowe muri 2003 riteganya ko ubaye perezida w'u Rwanda yayobora igihugu manda ebyiri gusa mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umunyamakuru mwabanza kutwibwira
murakoze karekeze nitwa Robert Mugabe ndumwanditsi mukuru cy'inyamakuru cyitwa Great Rex Voice cyangwa se ijwi ry'ibiyaga bigashye
Bwana Robert Mugabe ndabasuhuje kandi ikaze ku ijwi ry'America
murakoze cyane.
Kuri uyu wa kabiri inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iratangira gusuzuma niba yakumva ubusabe bwatanzwe n'abanyarwanda bagera muri za miliyoni bifuza ko itegeko nshinga ingingo y'ijana n'imwe yahindurwa. Mu rwego rw'itangazamakuru iki kibazo mwe mu gitangaza mute mu cyumvikanisha mute ubusanzwe.
Ikibazo ubundi mwe mu itangazamakuru ho ni kibazo gikomeye ariko gisaba kiri sensitive sizi ko nabivuga ni ikibazo kinacyo gikomeye kandi
gikomeye kuvugaho no kwandikaho
gikomeye kuvugaho no kwandikaho kuko abantu batangije ikiganiro ibiganiro byo gusaba manda na bategetsi bakuru bari mu nzego z'igihugu za leta
ariko n'abaturage basanzwe b'abanyarwanda batora ahubwo ndumva ariko amakuru menshi twagiye tubona
abaturage benshi bagiye bandika ariko mbere yuko batangira no kwandika hari abasembuye abo baturage abasembuye rero ni abantu bakomeye mu nzego za leta bamaze gutangaza ibyo batekereza na position yabo noneho abandi bamwe batangarije amaradiyo abandi batangira gutangariza ibinyamakuru bitandukanye abenshi bamwe bo muri abo bantu bakomeye mu nzego za leta bakabyandikaho binyushye muri The New Times uko itangazamakuru bivugaho noneho hatangira nanone inzandiko z'abaturage abaturage bandika bakobohereza inteko kugira ngo irebe ko hakorwa referendum
hari abo twagiye tuvugana b'abayobozi Robert Mugabe abayobozi batubwira ko muri make abaturage kuri ubu bishimiye uburyo Perezida Paul Kagame yabakuye ahakomeye muri 1994 intera y'iterambere bagejejeho no kubabumbatirira umutekano wabo basanga ari ngombwa ko abaturage ubwabo bafatiya mbere bagasaba inteko ko yahindura itegeko nshinga
iyo ngiyo ni ubusobanuro bwiganje ariko mu by'ukuri atari ko kuri icya mbere mu by'ukuri ibyo bavuga kuri Perezida Paul Kagame yakoze nibyo nabyo bamubeshyera ariko nabyo yakoze bidasanzwe birenze ibyatumaga bamutora n'icyo abereye perezida kubera ko ibyo yakoraga byose ni inshingano ntabwo wahembera mama wawe ko yakubyaye kubera ko n'ubundi aba yarakubyaye ntabwo wabona icyo muhemba kimwe niyo dushyize abantu mu nzego za leta ntabwo nk'abaturage ntabwo tuba tubahembye ni inshingano tuba tubahaye iyo bakoze neza turabashimira ariko ntabwo bivuze ngo nakomeza gukora neza azabaye iteka ryose ibyo ngibyo yaba ari imyumvire yo kuvuga ngo turahindura itegeko nshinga no guhindura itegeko nshinga no gufata ejo hazaza y'igihugu future y'igihugu yose ukayirebera mu ishusho y'umuntu ibyo nabyo sibyo kandi abo baturage wibuke ibyo bavuga byinshi nibyo no kwandika baranditse ni nibitekerezo byabo ariko byarasembuwe kandi nawe nibu ubyibuka neza cyane cyane muri ibihugu byacu bya Afrika cyane cyane mu biyaga bigari iyo abantu bari mu nzego za guverinoma bafashe pozisiyo bakavuga bati dufashe umwanzuro n'uyu nicyo dutekereza abaturage bakurikiza ibyo leta ivuze
Robert Mugabo ukoresheje ijambo rikaze Robert Mugabe watangiye ugira uti kwandika kuvuga kuri iki kibazo cy'itegeko nshinga ni ibintu sensitive no kuvuga ko bishobora kuba byagira aho bikoma abantu hakaba hagira ikintu kijegajega ariko uravuze uti abaturage barasembuwe umusemburo ni ikintu gikomeye kubera ko ukoresha umusemburo ufasha amasaka ukavanga n'amazi ugashyiraho umusemburo bivamo ikigage urumva ko n'uwari umuturage yasembuwe aba undi muntu hari n'abaturage bavuze ko bashyizweho igitsure igitutu batanditse amabaro nk'uko bayandikiwe mwarabyumvise ni ibintu mukurikirana mute
ibyo byo byarabaye harimo ibice bibiri by'abaturage muri iki kibazo harimo igice kigize n'abaturage mu by'ukuri bakwiye kumutima harimo n'ikindi gice cy'abantu bamwe bagiye bamwe bashukwa abandi bashyirwa tutu abandi bakabikora atari uko babyemera cyane ahubwo kubera ko batinya kujya mu ruhande rudafite umutekano nimvuga uruhande rudafite umutekano iyo abayobozi b'igihugu bafashe umurongo w'imitekerereze wowe ugatandukana nayo urwo ruhande urimo ntabwo ruba rugufitiye umutekano cyane cyane muri ibihugu byacu bigitera imbere muri demokarasi ikindi icyo gice cyonyine cy'abantu basabye ni mu itangazamakuru nk'uko wambaza kuko tubikora ntabwo ari cyo cyonyine tureba n'igice cy'abantu nabo badashyigikiye ku itegeko nshinga ririndurwa
gusa mu nyandiko ziherutse gutangazwa n'amwe mu bayobozi bo hejuru bumvikanishije ko uwashaka kuvuga ko itegeko nshinga ritahindurwa kugira ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza ahubwo yaba ari nk'ikigarasha yaba ari nk'aho ari inyangarwanda byumvikanisha ko ya ngingo mwatangiriye bumvuga muti ni ingingo itoroshye kuvugwaho mu itangazamakuru
ego kuko cyane cyane tuvuge iyo ngingo ikintu tuvuga yo ibyo duteke icyatumye nanabivuga nuko bikomera cyane kubivuga mu itangazamakuru iyo uvuga ku bibazo biri muri iyo gahunda yose yo guhindura itegeko nshinga ariko iyo ushaka kubikora nka bimwe bamwe batekereza ari uburyo bworoshye cyane ni uburyo bwo kuvuga ko abaturage bose basabye kandi bakeneye Perezida Paul Kagame kandi yabagejeje ku bintu byinshi ubwo ni bwo buryo ariko uburyo hari uburyo bwa urugero naguhereza ni inkuru y'abaturage bari mu Mutara bari mu idini RFPR bababeshye ko bagiye kubazanira buzuzi impapuro bakandika amazina yabo inomero z'irangamuntu bakanasinya kugira ngo babahereze imfashanyo z'ibiribwa noneho ibyo icyo gipapuro iyo fomu iyo bujujeho gutya barangije hejuru bandika urundi rwandiko basaba inteko ishinga amategeko kwihindura yakora referendum bagategeko nshinga ibyo byose ADEPR irabiterura ibigeza mu nteko iravuga ngo abayoboke b'idini ryabo bose basabye
ku itegeko ishinga ryahindurwa ahubwo icyo cyo ni ugukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha gikomeye
harimo ibintu bikomeye kandi bimwe bitari byo kandi igitangaje ni uko bitigwaho cyane kugira ngo bihabwe nyakubahwa perezida yabivuzeho aravuga ati niba harimo abantu bashyirwaho igitutu harimo ibintu bimeze gutyo bikwiye guhangayikisha bibwira abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi ariko kubivuga ntibihagije bisaba no kubikora kubera ko kubisaba gusa ntabwo bihagije kugira ngo inteko ishinga amategeko ibyemere
ariko nanone Robert Mugabe nta wavuga ku kibazo cya manda ya gatatu no guhindura itegeko nshinga mu Rwanda umuntu yirengagije cyangwa se ateye umugongo ibera mu gihugu gituranye cy'u Burundi aho murabizaho mu Rwanda mwakiye abanyamakuru barenga 50 kubera ko bahunze umutekano muke mu Burundi naho kuri ubu tuvugana ibintu sishyashya ni ikibazo gikomeye kubera manda bamwe bavuga ko ari ya gatatu ya president Nkurunziza uruhande rwa president Nkurunziza rukavuga ko ari manda ya kabiri uko biri kose hari ikibazo mu Rwanda isomo babona kubyabaye mu Burundi ku buryo ubu waba ari umunota cyangwa se ari igihe kiza cyo kugira ngo babyigireho mubona hari rigaragara
ubuze neza kuvuga ku Burundi ayo nubwo ari igihugu cyane gitandukanye n'icyo Rwanda atari inyito gusa n'ubusa ahubwo uburyo societe iri organize uburyo ubona societe tire iri ku murongo biratandukanye cyane ariko icyo navuga n'iki naba na Nkurunziza aravuga ko yenda iyi ngiyi iyo yarangije ayita ariyo ya kabiri cyangwa si ya mbere iyi ngiyi yindashaka ko rizaba ya kabiri ariko ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga mu Rwanda ingingo bashaka guhindura no kuvuga ni ugukuraho umubare wa za manda no kuvuga umuntu akajya yiyamamaza apfa kuba yatsinze yashaka kwiyamamaza kugeza ashize mu mwuka cyane n'ikibazo gikomeye cyane cyane iyo bisaba uganisha ku mikorere y'umuntu umwe kandi nawe umuntu umwe utazahora iteka ryose ibyo byose azasaza so cyangwa se bizagenda uko ariko ntabwo ari byiza gutekereza inyungu z'igihugu cyose zirebera mu muntu umwe kubera ko ni umuntu umwe nyine ibi bintu byose byazamanda n'ibiki n'ibiki ni ikibazo kitari mu Rwanda gusa kiri mu Burundi kiri muri Congo uribuka igihe cya Joseph Kabila kiri no muri Uganda baragerageza kuzigarura byanze urabizi uko na opposition abantu bo muri opposition ejo bari bafunze n'ejo bundi mbese ni ikibazo gikomeye muri Afrika nubwo abantu badashaka kubivugisha ukuri kindi ntabwo kijya kivamo ni ikibazo kijyanye no kushaka kugundira ubutegetsi kandi ntabwo ni nk'uko wabivuze uvuga ku Burundi akenshi cyane ni inkomoko y'imvururu n'amakimbirane n'imirwano idashira hakajya ha buri gihe habaho intambara zo kubohoza buri gihe umwe akavuga ati nje kubabohoza wakajyaho nawe agashaka kubaho umwami hakaza undi yaje kumukuraho nawe ngo aje kutubohoza akuraho undi nawe kuko undi nawe yitwaraga yashakaga guhora ku butegetsi bw'umwami mbese ni ibintu bikomeye cyane bisaba na deba kuyijyana mu baturage ibiganiro kugira ngo byo gukuraho manda aho kubijyana mu baturage batazi gusoma no kwandika agenekeza ko habanza hakaba ibiganiro by'abantu bya by'initi by'abantu baciye ubwenge mu kuganira ejo hazaza h'igihugu
noneho reka
kubyigira ku Burundi wabyiga n'ahandi hose ni ikibazo ariko kugeza ubu ngubu ndabibonamo ko bishobora kuba nonaha cyangwa nibe nonaha ariko biba isoko y'amakimbirane n'intambara z'urudaca
reka ngufatiranaho Robert Mugabe kuko hari abo dukunda kuvugana bakagira bati nawe bansaba ngiye batuzatanga umuganda kuri kiriya kibazo ariko njye uko mbigenza mfata abantu nkamwe tuganiye nkabasaba ngira nti mwese kuri uyu mwanya ibibazo murabizi muzi amateka y'u Rwanda inama mwagira inteko ishinga amategeko izatangira gusuzuma kiriya kibazo muri make cyane niyihe mwayigira
ha biragoye cyane kuko mu nteko harimo abantu bamwe b'abadepite b'abasenateri batangiye kujya bajya ku karubanda bakavuga ngo udashaka manda ngo ni ikigarasha ni umwanzi w'igihugu ni iki urumva icyo kiba cyabaye ikibazo nibwo batavuze mu izina ry'inteko yose ariko abari mu mushinga mategeko abari mu nteko
abatanze ubutumwa
kandi uwo muntu agakomeza akavuga iyo statement mu bantu nabazwe ibyo yavuze nihagire n'uburyo akurikiranwa bigacecekwa none ejo tukumva itangazo ngo none bagiye kwicara babiganire wajya kubona ukabona perezida wa sena arabigira nk'ibirori kwakira izo nzandiko z'abaturage haze inzandiko zidasaba manda ahubwo zo zisaba yuko bitaba bo bakakirwa n'aba receptioniste cyangwa se bo nibabaha umwanya tayari nka rwa rukiko rw'itegeko nshinga rwo mu Burundi rwashakaga kwemeza niba Nkurunziza azajya ku yindi manda byari bizwe mbere y'uko n'urukiko rwicara n'ibi rero by'inteko nabyo barabikora ariko inama nabagira nimwe birinde kujya mu ruhande rubi rw'amateka. Sizi niba ni ijambo nkoresheje ry'icyongereza nditiye mu cyongereza ndigerageza kurijyana mu kinyarwanda
rirumvikana
to be on the wrong side of history.
Ni inama yumvikana. Ndabashimiye cyane n'umunyamakuru Robert Mugabe wandikira ikinyamakuru na majwi yo mu biyaga bigari bya Afrika. Murakoze cyane rero uwo ni umusanzu mutanze kubijyanye n'ikibazo cyo gusuzuma niba itegeko nshinga ry'u Rwanda ryahindurwa cyangwa se niba ritahindurwa, byose bigamije ko perezida w'u Rwanda uriho perezida Paul Kagame yabasha kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora u Rwanda. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Mbibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mwitabiriye radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo. Umunyamakuru Robert Mugabe wa Great Lakes Voice amaze kubyumvikanisha ko hari abaturage bagiye bajijijwa mu kwandikishwa ko basaba inteko ko yahinda itegeko nshinga. Hari n'abandi bagiye bitabira radio Ijwi rya Amerika bavuga ko bashyizweho igitugu, batotejwe, bandikiwe, bahawe amafaranga, bishyuriwe za hoteli. Abo bose turabakeneye mu biganiro byacu. Twe niwo muganda twaha inteko yo kumva abanyarwanda bose ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga. Muri uyu mwanya twatumiye umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda bayimazemo igihe, ubu ari hanze y'igihugu.
Nitwa Faustine Twagiramungu, nkaba narabaye mu Rwanda nyobora ishyaka MDR uburyaciwe. Hanyuma yaho nuko mbere yaho nabanje no kuba ministre w'intebe kuva muri 1994 kugeza muri 1995 mu kwezi kwa munani. Ubu rero nkaba ndi umukuru w'ishyaka RDI Rwanda rwiza, nkaba nyobora n'impuzamashyaka yitwa CPC, nkaba mba mu Bubiligi.
Ndabasuhuje bwana Faustine Twagiramungu kandi ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Nanyi ndabashuhuje.
Ye, murakoze cyane. Bwana Twagiramungu, mu mwaka wa 2003 itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho ubu rimaze kwemezwa, mwari umwe mubiyamamarije kuba perezida w'igihugu mushingiye ku itegeko nshinga ryariho. Iri tegeko risanzweho ni iki mu by'ukuri akarusho karyo kuri demokarasi ku banyarwanda nakahe?
Akarusho k'itegeko nshinga kuri demokarasi, iyo constitution cyangwa itegeko nshinga yariyo yose iyo yatowe n'abaturage bakayemeza igomba gukurikizwa ukwiri. Mu myaka y'ibihumbi 2003 byaragaragaraga ko manda y'imyaka 7 gukuba kabiri iramutse kubwe kabiri bwo n'imyaka 14 twumvaga twese byari bihagije. Ibyo rero akaba ari akamaro kanini cyane uko byemejwe na rubanda, ku byemejwe na za referendum zavuze ko baryemeye, nkaba nibwira ko ariko rigomba kuzakomeza. Nago kamaro ngiyewe mbona itwese abanyarwanda yaba perezida wa Repubulika yabantu bavuga ko bari mu nteko bagombye kujya bemeza amategeko agakurikizwa ntahindagurwe ngo kubera ko ngo hari ibindi byaje bigizwe n'abantu bamwe gusa cyangwa se bigizwe n'agatsiko cyangwa se bigizwe n'umuntu.
Nicyo nahereyeho ngira nti akarusho nakaye kubera ko iri tegeko nshinga mwiyamamarijeho muri 2003 bwana Twagiramungu ryayemejwe n'abanyarwanda muri kamarampaka, none ubu mwe kuba ubusabe bw'abanyarwanda bwo guhindura iri tegeko nshinga mubwumva mute?
Aba banyarwanda muvuga ntabwo ari abanyarwanda bigenga mu bitekerezo, ibyo kandi bose barabizi. Ntabwo abanyarwanda bashobora kwikorera ibiseke cyangwa iby'iwacu twita ibitukuru ngo babishyiremo impapuro baze bature nk'abatura inzagwa cyangwa se amashaza ibwami ngo bicare hariya bivugiye ngo twari tuje kubabwira ko dushaka kuzahindura itegeko nshinga. Uko byakozwe byavugiwe ku maradiyo mpuzamahanga no ku maradiyo yo mu Rwanda, abaturage ubwabo bahakana ko batigeze bibwiriza ibyo bintu, ko babibwirijwe n'abayobozi bari mu nzego zinyuranye z'igihugu. Nkaba rero nibwira ko abanyarwanda mugani wa mu ministre ataritambukira avuga ngo abanyarwanda bazi ubwenge kuko bazi ko ibyo ngibyo batabikoze abenshi bafungwa cyangwa se bakishwa. Nkaba rero nibwira ko ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho. Nta munyarwanda n'umwe nzi waba yarafashe ya mbere ati yewe ndaje mbikoze ku bwende bwanjye gusa umuntu yavuga ko batakiri n'abanyarwanda gusa mujye muvuga ko ari abanyarwanda b'ingaruzwa muheto ubutegetsi bwagiyeho kuva mu mwaka w'1994 kugeza magingo aya dukoze ibira bilan ni ukuvuga tuvuze ibyo bagezeho byerekeranye n'ubuyobozi bw'abaturage no kubaha amahoro n'ibindi abo bantu basa n'abavanywamo umutima wenda ubwonko bwe buracyari muda byose bigeze ubibona wowe ko abantu bikorera inkangara barimo impapuro ngo bagiye kwerekana ngo ko bakunda ngo umuntu ibyo byo kubingaruzwa mu heto byo nibyo nemeza ikindi habaho politiki y'amayeri ariyo twita politiki yo guhenda ubwenge ariyo politiki yo mbese yo kwerekana ko urusha abandi kuba wamenya ibintu no kubaroha mu byo badashoboye nkaba rero iyo politiki yo guhenda ubwenge no kuba kugira ibintu bimeze nk'ubuhenda abana yari ikwiye kuvaho twashatse demokarasi kandi franchement twarayirwaniye haba kuva muri 1959 haba no kuba no kuva mu mwaka w'1991 kugeza magingo aya ntabwo urumva ko abantu bazajya bafata amacumu n'imiheto ngo baze nibamara gufata igihugu bashyireho iyabo demokarasi cyangwa bibwira ko bagarura ubwami bw'abanyiginya twarabwanze ntabwo tuzemera ubwami bw'ibwega ibyo babyumve batyo
ibyo bwana Twagiramungu umuntu uri mu Rwanda yagira ati murabivuga kubera ko muri hanze y'igihugu iterambere u Rwanda rwagezeho ntabwo murizi intera abanyarwanda bagezeho mu bwisanzure ntimuyizi cyangwa se ibyo abanyarwanda benshi ndetse n'abayobozi b'ishyaka rya FPR bavuga ko Kagame yabagejejeho kandi nibo bagira bati nta wundi wabitugezaho nta wundi wabikomeza uretse president Paul Kagame bati bityo arakeneye kugira ngo akomeze ayobore u Rwanda mwese inteko iriho ubu bari abaturage basabye ko yadutse ku nshinga icyo mwe cyangwa se ubutumwa inama mwayigira ni iyi
inama twagira inteko nabaye nko bivuga dutangira inama twagira inteko nuko yareka constitution ariyo tegeko nshinga ko ryatowe rishyirwaho icyo gihe wayiroberaga nuko rishyirwaho nuko baryigwa Rutaremara nabonye mu minsi ishize akanje indimi nawe yananiwe kubisobanura yitiranya ngo aritiki 193 101 inama nabagira nuko bakomeza itegeko nshinga uko ryari rimeze kandi hari impamvu nyishobora gusobanura perezida wa repubulika ubwo yabivuze inshuro zirenga eshatu ko nta yindi manda ashaka byaje kugenda bitese noneho ngo yemere kandi yemeze ko iyo manda igomba izo manda zigomba guhinduka ese kuki umuntu yakuva ko rewe inshuro kuyobora igihugu wenyine kuva muri 1962 kugeza magingo aya ngaya nta bandi bantu bashobora kuyobora igihugu koko uretse umuntu umwe ndagira rero mubwire kuri iki kibazo ubwo wakizanye abanyarwanda bagomba kumenya ko igihugu cy'u Rwanda ari icyabo ntabwo ari cy'umuntu umwe ntabwo abantu basezereye ingoma ya cyami ngo bagarure ingoma ya cyami kubera ko abantu bafite imbunda n'amasasu yo kubarasa tumaze imyaka 42 dutegekwa n'abasirikare igihe cyari kigeze ko abo basirikare bajya muri za kazerine bakicarayo bakareka abaturage bakabaha amahoro bakarinda ubusugire bw'igihugu bagatanga n'umutekano mu gihugu nibyo gukomeza gushaka gukirira muri ibi ngibi bya demokarasi y'ibinyoma niba biharira rubanda abantu bamaze guca be akenge abantu barize barasomye bazi demokarasi icyo ari cyo ariko nibaduha amahoro naho iby'amajyambere nk'amajyambere Kagame yagezeho arusha ayo bakayibanda bagezeho igihe Kigali yari utuwe n'abantu 200,000 imihanda barayikoze ibiraro byarakozwe amatara yaraje inzu zarubatswe abandi ba Kagame baje bafatiraho abandi bagejeje nta kintu mbona Kagame yakoze iki gitangaza ibyo yaba yarakoze n'ibiterwa n'ibyo basahuye muri Congo ntabwo ari iby'ubukungu bw'u Rwanda cyangwa se ibyo bahabwa n'abazungu Kagame yari afite banki yo kubaka ibyo bintu byose ibyo rero ntabwo bajya babikangisha
muragira muti demokarasi ariko demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage demokarasi ni icyo abaturage bihitiyemo none dukurikije imibare yagaragajwe n'inteko bariya abanyarwanda bariya abaturage batora batangaza icyo bifuza muragira muti babaye ingaruzwa muheto bashyizweho igitugu ariko nta kibigaragaza muvuze ko n'umwe mu bategura itegeko nshinga senateur Tito Rutaremara atabisobanuye neza ubutaha nzamushaka tuganire nawe gihe tubwira kuri iki kibazo ariko se ko abaturage bahagurutse mwavuga mute ko atari demokarasi mu by'ukuri
ariko se bahaguruka mbere y'umwaka w'2016 barahagurutswa kubera ko ababaha imfashanyo bavuze ko umuntu uzongera kugira manda cyangwa se agahindura itegeko nshinga ahindura izo za manda zatanzwe batazabyemera nta kindi cyabahagurukije abo rero baratangira bajya mu baturage barabahinda amafaranga 5000 nimwikorera inkangara mu jyana Kigali mubeshe rubanda mushesha bazungu bashebuja bayeshe bashebuja kwa baturage ngo babishaka niba beshe bashebuja ariko babishye abanyarwanda urumva se nabwo abo banyarwanda babikuze babivanye ku mutima ibyo ni ibintu tuzi ikindi nimugaje mushaka kubeshya rubanda namwe wenda niyugira ko ku radio mugomba kujya mubisobanura neza nabwo Kagame arusha popularite Habyarimana uyu muzabimenye nabwo Kagame arusha popularite Kayibanda ntabwo urumva Kagame ko yaje ari nk'umuntu uvuye mu ijuru werejwe na Mungu ngo aje gukora ibitangaza ngo yazuye abapfuye yirukanye amashitani akize indwara z'amoko yose cyangwa se ngo ahindure amazi divayi n'ibindi ntazi uwo muntu ni muntu ki ugomba kwikorerwa inkangara abantu baka miliyoni zirenze 3 n'igice zikaza baje ngo kuvuga ko ngo uwo muntu ariwe bashaka mu by'ukuri kuko niwe bashaka se kubera ko ntawe yishe data niwe bashaka ko nta cyaharangwaho bireje ubundi nabonye avuga ngo birababaje cyane ngo kubona ngo bafunga ngo umusirikare ukomeye nka Karake ngo noneho natwazwe batwita bicanye genda gusetsa nk'ibyo muri kinyamateka ubundi
bwana twagira mungu icyo ni ikindi kibazo muzamuye ntifuza ko twavuga muri iki kiganiro cy'uyu munsi sinzi kandi niyo mufitiye ibimenyetso simusiga ariko se
ibyo by'abaturage yo abantu batangiye kubimbaza jega ndakuze
mukomoje ku ijambo mugira muti abatera nkunga abaye inkunga u Rwanda bifuje ko buri mu prezida wa Afrika ndetse no mu Rwanda yajya agira manda ebyiri gusa ariko ibyo abanyarwanda ari abaturage ari n'abayobozi ndetse na prezida Paul Kagame nawe ubwe ejo bundi yumvikanishije neza ko abanyamahanga ataribo bazi inyungu z'abanyarwanda ataribo bazi neza icyo abanyarwanda bifuza n'icyo bagamije kugeraho kurusha abanyarwanda ubwabo ahubwo hari n'uwagira ati ibyo muvuga byo batera nkunga bashaka banda ebyiri nabyo ni igitsuri ku munyarwanda yagira ati bimwaka agaciro ke bimwaka demokarasi ye n'ubwisanzure bwe aha mwabisobanura mute ko bisa nkaho ari ukwivuguruza
ibyo ari byo byose ntabwo nakwirwa nti nakuri ayo magambo niba Kagame abona ko arusha abantu bose ubwenge azitoresha ariko azamenye ko mu by'ukuri niba yitorishije abanyarwanda batazicara gusa serya we kuki yafashe intwara akarwana byari bitewe n'iki nuko nta demokarasi yari hari niko baje batubishye uretse ko bari bafite ibindi bakinze inyuma n'abandi banyarwanda babona ko nta demokarasi hari nabo bazakora nk'ibyo yakoze kuko nibwira ko nta bwenge afite cyane bwo kurusha abandi kugera ku buyobozi bw'igihugu banyuze inzira yanyuzemo ngira ngo nicyo ashaka ariko ubundi turarambiwe rega turarambiwe ubutegetsi bwa gisirikare nakubwiye ko ari imyaka 42 Habyarimana yategetse 21 uwo nabwiye ku 21 bari bakwikurikiraho bakamenya ko abantu bize bakamenya ko abantu bashobora gukora politiki ko bakunda igihugu cyabo nguko nabo bagikunda ese ni ukuvuga iki ko ni ukuvuga ko Kagame ahagejeje aha ngaha nta wundi waharenza ko nta wundi wakora ibyo Kagame yaba yarakoze ko bose bagiye bakora iby'uruhererekane kuva muri 62 kugeza ubu se ikintu mukangisha Kagame yaba yarazanye igishya mu Rwanda ni iki isuku
ahubwo se
nabarute azane demokarasi ibyo bindi byose byo gukangisha ngo byatodo dukuwasanse ngo ni 7 ngo n'umunani ku ijana ibyo ni ibintu by'iterabwoba ibyo ngomba kujya mubibwira abaswa kuko natwe turabiza abanyarwanda akaga barimo turakaza
muragira muti bwana twagira mungu ibyo president Paul Kagame yakoze nta utabikora natangiye mvuga nti muri 2003 mwiyamamarije umwanya wa president w'igihugu mushingiye ku itegeko nshinga ririho ubu rishobora kuba ryahindurwa cyangwa ritahindurwa muri 2017 murateganya kujya mu Rwanda kwiyamamariza umwanya wa president dusorezaho
ariko iki kibazo abantu bakunze kukimbaza
birumvikana ni ngombwa
nababwiye ko ndi umunyarwanda igihe constitution itambuza ntawe ngo mvugira ngo sinzaza yindi umunyarwanda nta muntu uzamuza kwiyamamaza nicyo gisubizo naguha nta n'ikindi nta muntu numva wajya mu nzira ngo nungu ntuze ntiyamamaze icyo nzi nuko nimwe visa muri passport y'imbirigi mfite carte de citoyen hano iwanje nibyo bita ngo carte consulaire y'ambassade nayifite na passeport barayinyima ntabwo rero noneho wenda nzanyiriza nzira ariko nta muntu uzamuza kuza mu Rwanda igihe cyose nzabashaka kwiyamamaza babishyire mu mutwe babifate gutyo igihugu ni icyacu ntabwo igihugu ari cyabohojwe na Kagame n'abo yazanye n'abo yatangiye kwahukamo abarimbura naho narangiriza
naho murangirije ndabashimiye bwana Faustine Twagiramungu tuvuganye ari mu Bubiligi Namwe mwese mwakurikiye gahunda zacu uyu munsi ndabashimiye kandi nkomeje kwifuriza n'abandi benshi kutugezaho ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza.